bangilango banzelife. Izinja zami zona suka ekuseni, maqhamuka mina suka nendleleni. This is my time, angihleki straight. Nengihlale studio kuze kuphume itape. Ihater lami ngilibeka eceleni. Ngisosha ntwana ngiyofela endleleni. This is my time, sengivukile kufeni. Khathi yesami now, vele angidlali kawo. I am your king bow, don't do the trap now. Ngize nesitali sami, umrepha bagcwala ngetali yami. Ngibathisa ngidedele punchline. Ngiqhuma nomrepha, I'm that guy. Ngidedele flow, I'm that sly. Shintsha neflow, won't stop. Ngiyadlali yasuka namhlanje ngiyanquma. Bangibiza ngebhuta khohlehlele suka. Baqala bangukwa ngiyashilo ngiyagula. Ngifike kwashuba bangibiza ngekruka. Mimfuna ngiyayisusa angizile ngokulutha. Mangifika kuyabhusha. Bangibiza ngesoka ngasoka. Makusoka masoka ngensuku zobusoka. Bangibiza ngesoka eliphetha masoka. Ngisoka masosha, I'm better. Ngiqhuma amajita yimeta. Ngihleli nosruk uyadebwa. Ngiphethe ibhodlela ngiyaqema. Ngiphethe nemali ngiyabheja. Ngifatele ikazi forever. Bacinga bangilango bangizela ifeni. Izinja zami zona zivuka ekuseni, maqhamuka mina suka nendleleni. This is my time, angihleki straight. Nengihlale studio kuze kuphume itape. Ihater lami ngilibeka eceleni. Ngisosha ntwana ngiyofela endleleni. This is my time, sengivukile kufeni. Manje kumele nginyusele skill sami ngisiphumeze. Nobuzama ungithukele, funa uzama uhluleke. Umama wakho uhlezi ecula ntwana yami, kodwa akazi uhlabelele. Zinja zami seyihlangene, dala ngicela uthethelele. But isuka ngingenelele, noba ngabiza phakamani. Caba mina ngeke ungimele, skill sami nje siphakeme. Cela likhuze neyintombi zenu, ngikade nazo ihlabeke. Ngiyaqala ngiyaqala mangidlala ngegama, kukhala abantwana kusho kuma umhlaba. Ngiyanazi ngiyangisaba khani beni bafana, ngidlala ngenamba kwirap ngizophaka. Ngiyadlala bafana mangifika najaba, ngimdala lo mkhakha ngidilize intaba. Ngichama abantwana ngephimbo lomhlaba, iflow iyafana. Ngithwini bafana bazama ukunginyanya, bafuna ukungcwaba. Bacathi ngiyasaba nginsizwe namandla. Bacinga bangilango bangizela ifeni. Izinja zami zona zivuka ekuseni, maqhamuka mina suka nendleleni. This is my time, angihleki straight. Nengihlale studio kuze kuphume itape. Ihater lami ngilibeka eceleni. Ngisosha ntwana ngiyofela endleleni. This is my time, sengivukile kufeni.
Bacinga bangilango bangizela ifeni. Izinja zami zona zivuka ekuseni, maqhamuka mina suka nendleleni. This is my time, angihleki straight.
Bacinga bangilango bangizela ifeni. Izinja zami zona zivuka ekuseni, maqhamuka mina suka nendleleni. This is my time, angihleki straight. Nengihlale studio kuze kuphume itape. Ihater lami ngilibeka eceleni. Ngisosha ntwana ngiyofela endleleni. This is my time, sengivukile kufeni.
Bacinga bangilango bangizela ifeni. Izinja zami zona zivuka ekuseni, maqhamuka mina suka nendleleni. This is my time, and I shake it straight.